Ambado mami atenga mulunji lwakuba asaba weba mukama mulunji ambado mami atenga mulunji lwakuba asaba weba badenze nsabanga mukama gubere mwaka gumu omwezi gumu olunaku lumu era sawemu etukenga mfunyo musajja mwanjule mubanji kati olwalelo lutuse azemu esala yange mukama mulungi ambado mwami atenga mulungi lwakuba asaba weba mukama mulungi ambado mwami atenga mulungi lwakuba asaba weba. Asaba webwa anonya laba akonkora anagulirwa wo wena sabe sala wena muita wena mwesiga yadamu esala yange wama mulungi ambado mwami atenga mulungi lwakuba asaba webwa mukama mulungi ambado mwami atenga mulungi lwakuba asaba weba embaga yeno jetubadde tusabira ofedda jetutegese okumala kaseera kawera banangere simbye kubanga mazima ddala mukama badde wamu nange embaga yange ajinkoledde kati kansanyuke njaguze olwalelo lwange mukama mulungi ambado mwami atenga mulungi lwakuba asaba we